waxa muddooyinkii dambe magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ku soo badanayay goobaha ganacsiga lagu yibiyo agabyada kala duwan ee ciyaaraha sida kubadaha dharka isboortiga iyo agabyada kale muhiimka u ah ciyaaraha Jubba Sports oo ah goob lagu yibiyo agabka ciyaaraha ayaa dhawaan laga hirgeliyay xaafada Farjan ee magaalada Kismaayo gaar ahaan waaxda argataas oo la rajeynayo inay wax weyn ka beddesho baahiyaha dhanka agabka ciyaaraha ee dhalinyarada xaafadu ay qabaan agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Aadan Cabdi Faarax ayaa bogaadiyay dadka ganacsiyada cusub ku soo kordhiyay magaalada gaar ahaan kuwa keena agabka ciyaaraha
hadaan nahay baada sportiska ka shaqeeya qaybaha kala duwan waxaan ognahay in qaybo kala duwan bariyahan la furayay waxaan rajaynaynaa insha Allah ee Jubba Sports inu wax badan ka bedeli doono ee qaybaha kala duwan sportiska sportsku waa noocyo badan yahay waxaan rabnaa marka in laga helo wax walba oo agab ah haday noqonayaan ciyaaraha handballka basketballka kubadda cagta ayaa dadka xiseeya goolka Jubada hoose waxaanana Jubba Sports inay ku soo biiriyaan alaabaha basketballka iyo handballka dabaasha oradada dharka lagu ciyaari lahaa si ay uga duunaato kuwa hore u furnaa magaalada Kismaayo aynan ka aajisin markii meel la furo qalabka sports ilaa uu ka dhamaado kadib in la dalbanayaa la yeelin waxaan rabnaa anaga in la helo wax walba oo ku saabsan sportiska qaybiisa kala duwan waa ogtihiin xeeb weyn ayaa leenahay magaalada Kismaayo subax iyo galab lagu cayaaraa marka qalabyadaas oo kala duwan ayaan u baahanahay waxaana ka codsanaynaa maamulada ama maamulka ama mas-uuliyadda halkan inay qayb weyn ka qaataan bilicda magaalada iyo sportiska garoon weyn ayaan leenahay runtii salaxyo fara badan baa jira kubada kala duwan baa lagu cayaaraa waxyaabahaas oo dhan inay ka faa'iideystaan u baahan insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah ree argo inay halkan ku xirnaan doonaan ayana ay keli doonaan qiimo jaban oo aad u wanaagsan tayo leh qalab tayo leh kubada tayo leh taraasuudyo tayo leh inay la imaadaan ayagana maamulka halkan
goobaha lagu yibiyo agabyada kala duwan ee sportiska ayaa meelo ay ku xiran yihiin dhalinyarada xiiseeya ciyaaraha si ay u helaan agabyada ka caawinaya in ay horumariyaan xirfadooda sportis.